Katonda mwenina alina amaanyi, era asobola kikyate kikankanya. Mulokozi nga wali eyamponya okufa, ye Yesu gwe mbabuulira eyawangula ekibi. Ze yanzijira oguli omusanvu, Sitaani gwe yali ateze mu kubo mwendaga. Era kati nze sivunaanibwa musango, laba kati ndi mulamu. Yasasule banja lyange lyenali nina, ndaba kati ndi mulamu mu Mukama oyo. Yasasule banja lyange lyenali nina, yali alinjawukanya ku Mukama oyo, eyawaayo obulamu bweze mbere mulamu. Ndaba nze newaddeyo omuweereza oyo, bulamu bwange abukozesenga ebibye. Yali alinjawukanya ku Mukama oyo, eyawaayo obulamu bweze mbere mulamu. Ndaba nze newaddeyo omuweereza oyo, bulamu bwange abukozesenga ebibye.
Singa, baby, yeah. Love us and they were there, more is all your. Pull up one, get up, pause.
kozesenga ebibye ndaba nze ne waddeyo muweerezo oyo mulamu gwange abukozesenga ebibye.